bazadde b'enseno abaana baffe mubanaze ekyogo ensi ejjudde amalogo ejjudde ebizibu tuli ku bunkenke agalooto g'entiisa ebizibu by'enseno maanyi ga lusifa tuvuname ku mavivi tusabe katonda atukyusize embeera tusaba abanaddiini abamanyi amazima tusomese ekyogo dagala ganda ebisiraani olutwe n'amalogo n'aba ku kyogo abasibazaala kiwawini n'aba ku kyogo nsaba abanaddiini abamanyi amazima tusomese ekyogo banakazadde b'enseeno abaana baffe mubanaaza ekyogo bankuba kyeyo babaliira sente ne babafuula bazonto nsaba abankuba kyeyo nga tonagenda sooka mu kyogo ogende n'omukisa abaana ba booda abavuga takisi kiki n'ekyogo nkolera mwakeedi bankolera mbutale eyo nga waliyo amalogo tunaaba kyogo ebisiraani olutwe n'amalogo n'aba ku kyogo abasibazaala kiwawini n'aba ku kyogo nsaba abanaddiini abamanyi amazima tusomese ekyogo banakazadde b'enseeno abaana baffe mubanaaza ekyogo abantu abakulu abamanyi amazima muyambeko abaana eddagala eganda abadagana enseeno abasinga baabaloga bazuŋŋana ngambuwa ebisiraani nsaba kataasa mubataasa ebizibu mubanaaza ekyogo eddagala eganda ensi ejjudde amalogo ejjudde ebizibu tuli ku bunkenke beegayiridde ebisiraani olutwe n'amalogo n'aba ku kyogo abasibazaala kiwawini n'aba ku kyogo nsaba abanaddiini abamanyi amazima tusomese ekyogo banakazadde b'enseeno abaana baffe mubanaaza ekyogo